mu Rwanda Perezida Paul Kagame yatangaje ko ivyirwa abanyeshuri babonera mu ikoraniro n'intore bidahagije asigura ko umwaka utaha hazokwiyongeramwo imyimenyerezo ya gisirikare mu menshi makuru wacu Eric Bagirubusa yagiye igabiro aho Perezida Kagame yabitangarije
atangaza ibyisirikare ku banyeshuri biga mu Rwanda n'abiga mu mahanga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yumvikanishije ko amasomo baboneraga mu itorero yuje indangagaciro na kirazira by'ubunyarwanda biganisha ku gukunda igihugu bidahagije Perezida Kagame yavuze ku itorero ry'umwaka utaha 2017 hazaho kugabanya icyo yise ibipindi by'abanyapolitiki bakongera igisirikare
tuzagabanya bya bipindi bya barucagu na bakaboneka ntabwo tuzagabanya agaciro kabyo tuzagabanya volume yabyo uko bingana gusa hanyuma tuzamure the real thing tubigishe igisirikare kandi bitabavunye
kuri ingingo umukuru w'u Rwanda yabaye nk'uhumuriza abazatozwa igisirikare bashobora kuba babifite indi myumvire yizeza ko byose bizakorwa mu buryo bworoshye
hari abantu bibwira ko training ya gisirikare ivunanye ubu twayiboneye uburyo itavunana turabyoroshya ntumenye n'icyo wakoze rwose ugasanga uzi ibintu byose uzi kumasha kumasha murabizi aha no kumenya imbunda z'ubwoko bwose no kumenya kuzirinda aho ziba ziri wowe utayifite cyane cyane nkamwe musigaye muba hanze tubagirira impungenge ubwo dusigaye tubona birirwa barasa abantu ku mihanda murabibona bino kugira ngo umuntu amenye uko yakwifata rimwe na rimwe ibintu nk'ibyo
iyi ni ingingo kubayibwirwaga bagaragaje n'ubusanzwe ko bari bayikeneye kuko hari n'abamwe bahise basaba ko mu masomo yabo ya kaminuza baziga igisirikare
ndewe mfite icyifuzo nshaka kujoininga RDF ariko nabwo nshaka gukomeza ubumenyi bwanjye niga ikintu kijyanye na aviation
ibyo biroroshye cyane
ndi kubaza niba afite ayo mahirwe yo kuba nakomeza muri icyo cyiciro
buriya bakubonye bagiye baragukurikirana huye
kandi rumwe ubutegetsi bw'u Rwanda buragaragaza ko igisirikare ari uburyo ku banyeshuri biga mu mahanga bagombye gukoresha birwanaho igihe bahuye n'umutekano muke ariko biranaca amarenga ku ngufu ubutegetsi bw'u Rwanda bushyize mu mutekano tukiri kuri ingingo y'umutekano muri ibi bihe umukuru w'u Rwanda Paul Kagame akunze kugirira ingendo hirya no hino mu gihugu ni hake yafata ijambo mu ruhame abwira abanyarwanda ngo azarangije adakomoje ku ngingo y'umutekano avuga ko iterambere bagezeho barigezeho biyushya kuya kandi barikesha umutekano agasaba ko bagomba kurisigasira binyuze mu kwirindira umutekano iyi ngingo yo kwinjiza igisirikare ku banyeshuri biga za kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda no mu mahanga izatangira 2017 ku ikubitiro izareba abanyeshuri bose batambutse mu itorero biga mu Rwanda no mu mahanga kuri inshuro ya 9 itorero indangamirwa ry'abanyeshuri biga mu Rwanda no mu mahanga ryari rigizwe n'abanyeshuri 345 177 biga mu mahanga 168 biga mu Rwanda akabagira ubusa ijwi rya Amerika igabero mu burasirazuba bw'u Rwanda.